Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajara tawre to bogi janiga fandu hala Mamadou Samasiku jom nyalli sakrabe hedibe. Totondral hakilaji hakunde pelle leydi ndi fuddi beta ko oh do tutunden tungugul sarjaaji hewtagul jam leydi ndi e wi fedde hunide kabar mudo. Noga yo maybe dun tayka men kenyan tagal hippugul jo en kaborde to dimbal le cercle bankas e wi jamarnde ci kitabe to rusem be ngati yite e wurongo. Zoom sur amen hande na yubi do makiyaj woni yaltinde ngari mudun tama idun nanga rewbe fu fati yatara be ranan e famule zunon meden dingon sembe kabar jamen hande kikide altinere noga idi juju 2024 bismillah sakrabe bet altinere hande fu di totondral hakilaji hakunde pelle leydi ndi do kabaru sariyaji bilidi e hewtagol jam leydi ndi ngal do kawrtal fudiri yimbe la finatawa wambaybe yimbe dina e don sonkobe de fuf tota matalki dibe mijoto dum mudun yalla e pabo e le windugol di do sariyaji kuni di hewtagol jam Moussa Malli Sogo tamaton no keddana ko hebani e do fustama Ousmane Nyali Bouli e Houssene Cissé
e yi dangoji e wi hore jo feddende Ousmane Issi Fumayga fanda mudun yo windude dewtere de hakkilaji himbe fu ngoni e mudun do dartugol no jam e dejer hebirte le leydi meden di
vous êtes
en misalanon bangal leydi kanyo wawgol golle ko leydi men kanyo bibbe leydi men hasinjini mido tajori fedde gollirne de heba ballaji kiwdi salla o ma heba hokkude bibbe leydi malibe dereji tobe mbawi tugade
document de référence
tagal ngal kawrital e ngeybe moni be finatawa don sankobe e modi babe fu jettingo hakkillo e koltiwide be darto e dande mabbe hedde nde fedde do kabar mudon
je suis très heureux
mido welti sande yide homo fu anni hawri salla eden ja e jam ngeybe jati darani jam min gadan gollal am horebe be yirwina do sunkobe dum waran wallude golleji amin leede ingol leedi ndi chon di pe mi jintindi wide fedde nde badde kikid altinere nde e balle rewbe sukabe jokolbe kanya himbe lojabe be jidandu e balle parti politique ngaji syndicat ngaji nya bale kuminit en dagu e golleji holtindi wido horejo lam hakunde jo joini de fedde idi lewru julien do
sakam tuta climat du kawre banga be facebook en x on twitter kido wakar jumno ta kama wide ben bibbe ledde avoka hana ben jogi darja sanne bama ko do lekedde leedi ndi ciogu mudu hakunde buddi hammal hemere e buddi temder hemben kambe dunke nyamduji holti wide di do de do bibbe ledde den jogi nafakaaji kewdi bangal gistellal gite kan du cellal ngur yelan be dor fam kedana ko ramma rukia kansa hebane du fosta sita sirbe
le genni bama ko sagure ana buti sanne avokaaji yoga ciotto bibbe ledde holliti ana heben hunde sanne festay mobde avoka ana tiidi sedan menema sottobe avokano mede woni tiida laaji e mobude de bibbe ledde sadde ya bunde sanne arano meta ciotta tati maji bu debbe gagnul man handen baddi jeegon bu tenor ciottete watti yoga antun me ciotta tati avoka bu nogay
am sega ala din sabam wa
ni sagoro deni medin ni komin idi bolle geni bamako do me hawre yimbe hewbe hasungunbe nyamde o avoka be holletili watte joni avoka an hebele lumodi fu o avoka hewt nabane arma tedala fu yoga jati ana nyama o bibbe ledde yalla ana haba nyabla jogaji hono misal furdi nanan mudum
furdi mu furay
lewi dogdo an kabaruji nyamdu be holliti wi o avoka an jogi darogram mangal ni cellal bane adama burama traure kanyo goto e be dogdo an kabar nyamdu o holliti avoka an jogi vitamin a e k k s
l'avoka
avoka hunen lobber sanne sab dun jogi vitamin k e dun nafadu vitamin a e c sonen nana nyama avoka sanne ana tire jati redi mudu njora
hdl
micitu ndafa hanen wi avoka du ana mudinire nebanji wujetedi e cialli fottade sugunde enandal mudun
to banka so wonta wide yimbe noga on nayo mbien mursi le hipnoji kewdi yimbe hebadun barmi ndenno dum do wadde tiagal hippugol den le commune dimbo e dimbal den commune dimbo to dimbal ne wad nyande ala noga go au juillet 2024 hippugol wadi ngol won jo en kaborde be anditaka wattu la sara e le gesse nyande altenere de noni hande nenno bombore fusore ben bombore irande ben fusi le urongo nenno himbele hewbe dun heddike hen nenno bangu yimbe bambiyeno anya waddi ben men ki magiti be do nenno bombore irande dun fusi hakunde be do hulta wiide kay foy goto ben do don don kay andaka ben brondaji ngada da e mudun sakrabe
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yatama en vérifier andane wi do communiqué pene jo benno hulta wiide gouvernement transition wadi dun do bembal ben hultivide kanko ambassade Canada na tota ben jangi bourse ngaji di ben malinkobe ndan yela be do fam ken ko fatamata ko cebene do fastango sita sidibe
kanyun jati ana mata le o kabaru we government leedi mali ana famitna sugabe l'école mali jangobe ci l'école dowdowji we government fédéral leedi kanana ana wonde hokkude be bourse d'étude le hitane ujnyadire en noge en nay yaade hitan ujnyadire en noge joy le sifa jande fugo watte communique goto du ana yeda bang o kabaru ko hollitita watti ne indere hani winnede ka nukkuje to di talke hani yoppede ciagal mudu kasin ana hollitale nu talku wotru wi sugabe l'école ka saram en fu ana hani watti de candidat cirimu en le hebgo o bourse jande ben holi tafa hannen wi o balle ko ana wadre inde sukabe lekkol leedi mali temeddi don jango to lekkol dow dowuji nga fama fa hannen wi no penem aleje kirino o kabaru wala dabri fuku fiya to ambassade leedi Canada jodi do maldo be holi tin communiquer penejo no yeda do inde transition leedi mali gadun holi tafa hannen wi o kabar yeda do to ministere humni kabarju lamode leedi mali mo wadle noge didi lewru mars hitan o nya didi en noge en nay micitunde fa hannen wi ne ministere koyde mudu fu wala hala bourse d'etude le leedi malni fama fa hannen witnu penem alaje kirino ko sabi binta majunde jamare do bem andede
yotta meda wonde dum zoom siran wi do kabaru robbe hantaki wede ko buri hewde bedo robbe wattu kum ben kurtungoji e kum kawrute godde ko nande mudun goto fotti ndartan yeltindi ngare mudun ko wiyete makiyaj ka non dum nangata fe jogabe fotiatra wonko ben bangal mudu keda fostango Ousmane Nyalibuli
wadde makiyaje yo wana fane yaltina ngari mun ay wana non dum wori hedde himbe yogabe nyalade Allah do bamako do makiyaje ngaji si noneji fu ay an tafon rewbe yogabe sa yi yesoji mubben taw yan Allah monnen yeso go wajja fa bona tawe kedde caldi mudun ana bawli li wattugul tajgul qur'an gol timmata wodi sini rewbe yogabe ngadi makiyé ku mubben jorege dum woni Allah monnen ku bo jorado o makiyaje bodejo na olo do yeso jomun fa jippo do dande be rewbe kami woni homa felu debbe sabi on to got ayan yogabe anan jattabe ani bi e mani apare ke fa gasi tawene mamma debbo wino kan arande makiyaj ko wadirete yalla neddo an beyde nandude e suka suuda dale dale na ya ko gon e yeso mun ka handen wadgol makiyaj dun ana ko wadirete fa jom ngarda edon hebi dawla e darja handen fu buri hedde surbay be rewbe
min nani min pami Ousmane Nyalibu sakirum pami de dokkatane ko warjum hande mi sontan no baw sat fumbi dadi bangal kunafuni 37321 mere mere non ka non fumbi fuf budi nogay na han tawde le telephone joom do sede yotre meden magazine yotra meɗen magazine a yiwdu kabaru rewɓe le larmi do tawli mali ɗo ɗum fuɗɗi gilla 1970 ndenno gilla nden rewɓe fuɗɗi ɓen ɗo dora famu eko war muɗum dunke heɓa wultiwide ɗum ɗum ɗon hasindina sanne le ben haɓitiɓe ndenno wultiwide ɗum ɗum ɓeydan jati yirwinde ka golleji kamɓe maggal paɗen ɓe yalla ne ɓeydoro famudu kabaru muɗum ɓen dekaf ɗo woni centre ben centre gouvernance secteur sécurité des CAF wonko waɗi ben bangal faba kalifa goytal ɓeydoro famu keɗɗono festango min e Ousmane Nyalibuli en kiire jaam
natugol rewɓe les soldats yaku ana e golleji centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF e hakkillo Boubacar Tera keƴaɗo heƴoji des CAF mali no mali wori handen ni kabaru muɗum ana hani huncenede hoore wattugol rewɓe e soldats yaku yafinan golleji mumɓen
rewɓe haɓitiɓe wakkat joni o jati sugula leydi ndi nafa muɗum yawti ko milako to ni ƴeewi woodi hakika darande rewɓe namuni sanne le maggal paɗe en
ley sariya mali ana hen potal hakkunde rewɓe e worɓe ley natugol soldat yaku dow kabaru muɗum madame drame safiyatu diallo point focal jare de kafo tindini wiide natugol e rewɓe ley soldat yaku wattu joni o ana nafa leydi mali ndi
ene mbaw jati wiide potal ana ley ɓamgol golle rewɓe e worɓe le larde hakkimaɓe yo gotumi yongugal sariya mali to polisaɓe leydi ndi ko warata nogo e go on le temedoron yo rewɓe to protection civil yo capantaton le temedoron jati hunde mawde
konjotoɓe yogaɓe koltiwide ana moƴƴi sini rewɓe du dokki hakkillaji muɓe ley ɓamgol dabareji bangal daranagol ndenagu heɗi woni hakkillo himɓe mali himɓe gawo yoroso kay e bamako mona fof ko woni hakkillo muɗon
larme mo debbo wala muɗum yofnani nde wala yonki ɓurgol sa tan hultata homo won jum rewɓe jo entiniɓe ne yettaɓe sanne debbo wafi wadde imadara honno ɗum hanirino rewɓe ne mbawa jati wadde ɗum lam o na yiiɗi koɓe gondi ko
hakkillaji ɗi kaynaki himɓe e wi Coumba Ba hoorejo réseau des médias à la réforme du secteur de sécurité RSS holli tiwide kabaru neɗɗako fina tawa nesuji onɗon e nandore muɗum ana kaɗa rewɓe nadde ley solda yaku nafa natugol rewɓe dow daranagol ndenagu seeɓa hakkille en dow kabaru ndenagu wonko kollite hakkillaji muɓen docteur Ali Tunkara holtiwide nafagaji muɗum ana kewi saabi rewɓe darde muɓen ana mawni sanne ley solda saku o tewtaw directeur du centre d'étude stratégique et sécuritaire au Sahel tendini ko woni hakkillo mum
hawtinde kabaruji basiji gurdule nokkuji ɗi larude yimɓe andon sirruji jogaji gon toon heɓataka fewi caggal faaba rewɓe
keɗɗen go hakkillo wongo Boubacar Bokum o seeɓa hakkillo gonɗo ley centre d'étude stratégique sene dow natugol e rewɓe ley soldage yaku
bangal calɗi e bangal hakkillo foof e rewɓe na mbawa jaati hewde bawɗe worɓe ɗore kabaru haɓitiɓe fa yottali fina tawa kulentiriji hertanaɗi rewɓe rewɓe jiɓɓinoɓe so ni jeehi e wolde heddiga hen yimɓe ele jirwata hankkasi kabaru ɗum kaddi waɗama e ley alkadara rewɓe ley gulirɗe haɓitiɓe ɗum jeddata fe saria
imadara mo état major des forces de défense et de sécurité hunjane hoore o ana hani huyanede e wi docteur Ali Tunkara faadi imadaraji ɓeyda wallede holliti ko woni hakkillo makko
heewi na hani waɗede yalla rewɓe na keeɓa kikkinno e li darandeji yogaji yila goɗɗo e misal o soni a commissaire li kede leydi ndi natawaji amen ɗi mbawataka fe dullede nokkuji ɗi rewɓe worɓe nde leloto naccirti ɗum bandu en sato gatanaka hakkillo
waylitingol kabaru ndenagu yo lawol kasindingol haɓo bangal politikako ƴewrde hedde laamiɓe fa e tawede tiɗallaji ana godi wonko yaari yesso dow golleji muɗon ko heɓa waɗe ɗum an hani yettede ɗum holti wiide madame Darame Safiyatu Diallo point focal jara de caf
ne mbawa jati wiide anniya lobbo no wodi bangal politikako yalla wattani hakkillo kabaru rewɓe li mangal paɗe en pawtoɓe ɗum no pelliti faabade heƴaɓe rewɓe gonɓe hakkune bangal paɗe en ɓe
ley timmode o debbo momin lannodiri holliti wiide nantinoɓe kabaruji kani gollidede yalla ana kollita golleji ɗe rewɓe mangal paɗe en gaɗi nafagaji keɓade ley ko rewɓe gatti koye ɗumen e solda yaku ɗum waɗan fa rewɓe hewɓe laato misalu hakkillaji mbaylito ko timminiri wiide